homes and then circle. Now, ladies, I got some homes and then lager. Are you ready for this? Now, hands up. Let's sing this. Hunzika, baby, Hunzika. Hunzika, chupa. Kazine burundi, kawe chupa. Sala kwange, kanyumirwe. Kawe chupa, la kawe chupa. Sala kwange, kasanyuke. Kazine burundi, kawe chupa. Sala kwange, kanyumirwe. Kawe chupa, la kawe chupa. Sala kwange, kasanyuke. Nebo sina reggae, raga, pal, you're perfect. Nebo sina kadongo, kamu, girl, you're perfect. Don't turn back, wanna girl, you're so nice. Up, turn back, wanna girl, you're so fine. Oh, low life is all in a digito. Oh, janja was a, oh, chamula mukolo. Kumukolo gobo, kumukona muwenkoko. Segwa.
Wama zambeni, huko mkomboti. Wama zambeni, vileire, huko mkomboti.
Hula, kazine burundi, kawechupa. Sala kwange, kanyumirwe. Kawechupa, la kawechupa. Sala kwange, kasanyumirwe. Kujoga agana time Wamata na zembeda Temi thamthinga batunwa Chikwere mbala oba waka Chono ngamba chengubeda
Wama zambeni Huko mkomboti Wama zambeni vileire huko mkomboti
Hula kazine burundi kawechupa Sala kwange kanyumirwe Kawechupa la kawechupa Sala kwange kasanyuke Kazine burundi
Hunzika,
Manyambo
don't